Kabichi kama mkongo Ma sexy paki kupa minondo Kuvaa suti nyekundu Kupaka piko na mikologo Via patimenti va mikocheni Mala mikufu, mala micheni Kuchekesha kidogo na jona star Sasa we star, ustani bakoa Master, walikuwepo kipindi hiko Toka enzi zile za kikulacho
Oya leo sijichukulista Sijichukulista Oya leo sijichukulista Sijichukulista Oya leo sijichukulista
Kuchapio, salimia wana oya Kibongo kuna jua siti meaki mchana oya
Siti chukulista
Siku hizi sipandi bajaji Mwenze nunguna silagi Zangu mapiza mabaga lokesheni masaki
Siti chukulista
Kumbisa kichipu sinyweki Sijali yata mchini jaji Na madanga ya kibongo aku sitaki
Siti chukulista
Wenda uturu kijuzi tunajiona ke
Siti chukulista
Ujichonga chonga mwili Shepule nye fake
Siti chukulista
Jay-Z.